nokku luumo o kollol kulle ko rewɓe watta ko wiyete sa femme ɗon wonto min tawi mbiteɗo madame Iro Hawa Dodo jeeya kana Dogan Duthi région mo Dosso no jooɗi ɗo siégi no joguiɗo goɗɗo horde no irta tigadegue muɗum omo hebbina ko poye pamaroye goɗɗo Hawa Dodo ne holla en no wonno waɗa ko heeɓa tigadegue on
deni min coodi birigui ɗin min jarantana ɗum nokku to sokketi deni sokkama ƴare wonni fa woɗa haagi moƴƴine ƴartite kaden jonkay yaari machine nike deni nikinama denko min gatta ɗum nder koppuji to ni tigadigui on waɗirti
caggal hono lawolngol hollingol endan ko watta ko tawi tigadigui on wooɗi sanne to sey tawe guiriji ɗi endan juɗama fa wooɗi gade ndan du ɗum no waɗa jaati ndesa majji ɓooya sanne nden noon sey golle lobbe waɗe ko ɗum fondito fa ɗum woɗa yeruno Hawa haaliri
deni a haagi biriji ma fa wooɗi to tigadigue ma no wooɗa deni biriji ɗin hukki dow to fu a tawtana tigadigue ma no ɓawlan no min kay deni mi waɗi tigadigue am no waɗa lebbi jeego o ɗum waylaki deni accama no firti fuu no waɗan ɗakkere gon wattatake diyam dow gan no laatoto nebban deni diyam wattama no tirti ɗum bonani tigadigue amin mo Dogon Duthi lobbo no gam min kawditta ɗum he fuy
madame Iro Hawa Dodo ni lay gollal guiriji ɗi endan caggal tigadegue o ono woodi ko o watta hen fa hande kam woni ittugol nebban guiriji ɗi e hoore muɗum e waɗugol kuli kuli kanon woni kanko Hawa o wi ko ɓuuri nawdeɓe hande ni woni guiriji ɗiɗi kondan no tiiɗi sanne nder luumo
minen jetta Allah gam min keɓi barki tigadigue e nebbam hikka biriji caadake sanne gam sakuru ɗumin cotta 2,400 hannden walana 4,000 to no waɗi funi neɗɗo heppata seɗɗa
cottol ara ɗeɗo ko ittete e guiriji ɗum wonno gollam maɓɓe ngal mo gandi o keɓe nder muɗum kamɓe rewɓe jaaɓe région mo Dosso bakotaɗo hande nde endan ni hono guiriji ɗi endan no tiiɗi sanne nde haɗay wakkati fuu a tawan tigadigue on endan himɓe nawtoro ɗum nder nema aji muɗum en